nini urizike, kama upendwa samani, zawadi nzuri ya pete, ukamwone mama nyumbani. Mama nikupe moyo wangu nitunzie, sema nikupe kitu gani usinikimbie. Natamani nikupe moyoni, ila uwezo sina, bado namuomba manani anijalie uzima, isije siku kaniacha peke yangu.
Kipenzi ukaenda,
nitaificha wapi misura yangu?
Ndoto zitokwisha,
kama sina pesa nivumilie, haina haja situmbane, na nikizipata tusumie, siri zetu zibaki ndani, kwenye shida tabu tupendane, kama mapacha tufanane, tunapokoseana tuelekezane, ili penzi letu lifike mbele. Nitakupenda forever, tena na hivi sitokuumiza, tupendane kama Adam na Eva. Mimi nina pasita kusariti, tena tansitisha upendo kwa kuzidi, mana mina jua kujali,
na mana nipala wewe,
kipenzi usije ukaenda mbali,
mimi baki mwenye
tena siwe kama yule Morogoro.
Yeye aliniliza,
ameondoka kaniacha nipo doro,
bado namkumbuka.
Kama sina pesa nivumilie, haina haja situmbane, na nikizipata tusumie, siri zetu zibaki ndani, kwenye shida tabu tupendane, kama mapacha tufanane, tunapokoseana tuelekezane, ili penzi letu lifike mbele. Kukuacha, kukuacha, wewe ubaki na nani? Kiwa na wewe na seribuka, seribuka, seribuka moyoni. Chuo siwezi kukuacha, kukuacha, wewe ubaki.
Yeah. It's the right of baby.
Only cries.
See some
records.
Great tone on the beat.